penda kini chombeza Ekeza Acha njisifie Opeze la kokoleza Ongeza Utamu nisikie Tunapendana minawe Biza biza bina tuwa Mapenza kichina para nawe Mwenzako misina kolo Halo, halo, sina kwaru, kwaru Lips yo sharo sharo I say hello hello miss karu karu Ni mwage mpunga mcharo charo Mapok 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 Mapok
Na vichungu na vitamu Kwenye mapenzi ya kwanza uwe na nidhamu Kila kila ambacho vitamu To the maximum mama siyo minimum Nasikia uzuwa nyumba cho Takujengea mpaka bangalo Kama mchungwa uweka kalingo Take it to the place that you never know
Unanichanganya kadada Kutona kuwaza kadada Kwa mapenzi yako kadada Kwanya nione kane bora kadada
Yee Hello, hello, sina kwaru, kwaru
Bang, bang
Bad girl, it's your shadow, shadow I say hello, hello, miss karu, karu
Bang, bang
Mwage mpunga mcharo, charo Mapok
Yeah.
Mapok Mapok
Yeah.
Mapok
Oh, I'm
Mapok
I love
Mapok
I love
Mapok
I love